Remember where you come from. Zambia music published, don't see old.
Monga soketi, loketi mi someti. Na puwa ya baka regreti. Na lema na yo, marire seni sipi ya nipe kumiti neti. Someti, loketi. Na lema na bo, poni ya shano nizimya. Monga soketi, someti, loketi. Na lema na yo, marire seni sipi ya nipe kumiti neti. Shewi kuti Mumanja ya ndani Akulekele kupantu Na ine I need you to Where are you? Pantu na naka Yonse ni negafu Awe na naka Bakalipo nisiriza Awe pwera Nikalipo kita kata Kama fani Bakalipo nisiriza Awe pwera Nikalipo kita kata Come and find me. Look at me, so many. Na puwa ya baka regreti. Na lema na bo, poni ya shano nizimya. Monga soketi. Look at me, so many. Na puwa ya baka regreti. Na lema na yo, marire seni sipi ya nipe kumiti neti. So many. Look at me. Na lema na bo, poni ya shano nizimya. Monga soketi. So many. Alati for diet, naremana yo society. Inerion sings anxiety. Is she the one? Is he the one? Oh no. Alati for diet, naremana yo society. Inerion sings anxiety. Is she the one? Is he the one? Oh, rescue me. Awe pwera. Nikalipo vita kata. Come and find me. Makalipo nisiriza. Awe pwera. Nikalipo vita. Come and find me. Look at me. Na puwa ya pa. Na lema na bo. Look at me. Na puwa ya. Na lema na bo. Marire seni sipi ya nipe kumiti neti. So meti. Look at me. Na lema na bo. Poni ya shana nizimya. Monga soketi. So meti.
Chamo Entertainment.
Remember where you got it from. Zambian Music Promotion.co.